nataka some new ish. Mama nataka a new whip. Baba natafuta school fees. Ananga patience ya bullshit. Na kuanga hood rich. Jaba inaletwa na toothpick. Pull up on a shanga, who's this? Pull up on a shanga, who's
chinchilla?
Dogi mze hazina new tricks. Wanaishanga waki feel sweet. Swataji kama the shoe fits. Swataji sana vle new wish. Sana imejana ma cool kids. Gavai nafana ma youth please. Ambia mafala the truth is. Song zao nazipianga 2 weeks. Mangames mama kwa pulpit. Ana practice kile you preach. Mind angu inakuanga too quick. Lines angu zinakuanga too sick. Maflow no nanga vle mood switch. Mi pekendo rapa new miss. Hakuna level si jai rich. Hakuna dranya kwa too thick.
Wah, God bless. Tangu nishike cordless. Marapa wengi wako jobless. I game ni kama tani heartless. Industry ni selfish. Aim ya kila mtu ni get rich. So na aim ya kila mtu si make peace. Natakanta forgive si forget shit.
Hivi ndo inakasa ile ubahatishi. Unaona gwiji so far. Cheki naifanya fiti. Unapenda mziki na ata ulazimishwi. Na mapost mingi mingi. Bila stance na makiki. Na ranjiji na sound fiti. I am simply one of one. Hivi ndo inakasa ile ubahatishi. Unaona gwiji so far. Cheki naifanya fiti. Unapenda mziki na ata ulazimishwi. Na mapost mingi mingi. Bila stance na makiki. Na ranjiji na sound fiti. I am simply one of one. Ni so fulfilling. Silipwi na promises ama exposure. Pana ni dollar au shilling. Utami ni blogger au mimi. To be frank lakini. Karia yako ilidai kazi kwa unangoja ni aju na mzoga au nini. Unanfuata sana umerogwa nini. Misio kaa nyinyi. Hakuna msani upiga shoka mimi. Gari ya loan kutonesha TV leo na shika dosi ya mini. Baada ya miaka kadha unadai kuchangiwa. What? Juu ya ukadaju ya vile umeharibu maziwa. Situation yangu ni win-win. I said igaga na bling-bling. Friday kidaga na sim-sim. Mantezi lala na live dream. Kitu wa mwezi fake ni energy. Sitolerate fake energy. Arif atabaki arif. Enemy atabaki enemy. Nikola villa na kula pasta na wife. Najwa watu ni magangster for life. Stamps imeja kwa passport ya mine. Kumbuka ni business class nikifly. Business yangu singilie. Usha woni wa sauce ni try. For peace of mind siji drive. Crib ya mind sini vibes. Umefanya nini in life? Doweze kunipa advice. Tuambia unajua nini besides. Kukriticize, criticize. Umefanya vitu kwa unajua zineza fanyika. Keep it 100. Swati hizo vitu na kuono kwa busy ukiandika hazina maana. Maheta si wanangangana. Mamoves mina meko wanaziona. Umengoja ni hemi ukahemo. Likusho mini marathon runner. Nafanyo na kafala kupredict downfall ya mine. Mebonga sana na nimuasikia sana wachapa wana ta time.